westheatmusic.com. Spider.
Chiseli shaba baba, abalubana ngelu seli kunotaba. When every day he give pleasure, Luna give pleasure. Mama, 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 mama. Jepilo ya wana kundati, kikuli kambani shwile. Wali vitana ni hile, na 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 na.
Luna ma, keep my enemies. Barula di keep my enemies.
Watavela kuniwona hani fosa. Tato ya wona kikuni wona kubusha. Kono mlimu wantusa. Soba shwela maskonko. Nika hani nzifopo. Na kontrola situesi haso imaboko. Metro itampeke mojo. Singata saba baba. Nyambi wakundimba shakuvula njaba. Singata kima enemies. Wabatakuni sinyeza ya kapisi nisi. Neke mama dizi please. Univukeleze kulinibe mwapisi. Kokusina mina Jehova. Then yaka life is over. Kakuli kaofela bona. Wabatakuni bona hani
chiseli shaba baba. Abalubona ngelu seli kunotaba. When everyday he keep pleasure. Luna keep pleasure. Mama, 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 mama.
Kundati kikuli kambani shwile wali vitana ni hile na 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 na
una ba kima enemies barula di kima enemies enemies una ba kima enemies barula di kima enemies enemies
aruna chaba ni ma enemy 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 enemy. Anina ya kusinya yo energy, 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 energy. Word and me. Aruna Jaba ni my enemy, 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 enemy.